Jack.
Okay.
And the regular, you can look at it. I don't know about the same. But put it aside. I'm a Sunday. I'm a Sunday. What a good one.
If you can tell his back and do ten, and get a car and do ten, and tell his back and do ten. If you can tell his back and do ten. If you can get a car and do ten. Ngifika ngithela isibhaxa endodeni ngithi ayikhala endodeni ngithela isibhaxa endodeni. Yeah, I've been there, I've been telling them what to do. I've been rapping, every single rapper in Pongola has been chanting. No more rapping, the king has arrived, no more talking. You dissing me? Okay, I'm telling you that's foolish. Your music is whack and your rapping is whack. You don't have any fans and that's why you hlala ushiselo. And them ziko thing is gonna kill you, ntwana kiyeke. And I'm sorry kukudisa ngesingisi, ngiyaza understanding. Bali verse now and then, na loko ngiyaza understand. You don't understand the rap thing, you rap as if you're reading. You're running from the rhythm. I think you're good kumaskandi ntwana. Pepa na lezo ifundisayo ezisakhula ntwana. Ngishaya ama flows angakwenza ukuthi ubone mini good. And the doors keep on opening like I always look. I don't know, lo mjinda wenza ngathi uyena isikhokho. Uyasiphoxa morepa ngathi uzama ukuforce to pop. Uyasibona ikhanda lakho ubuso bakhe ibhola nokonda. Kusubulele sesiyakhohlwa khonkotha. Wilenje namadlabi sengiyakubona isebenzi indaba yakho. Uphoqokile ubuso bakho. Awulani rapper one, uyilida lamaphela mane. And you the king of all the cockroaches. And I'm the king of all the rappers, yeah. Ngifika ngithela isibhaxa endodeni. Ngifika ngithi ayikhala endodeni. Ngifika ngithela isibhaxa endodeni. Ngithi ayikhala endodeni. Ngithela isibhaxa endodeni. Ngifika ngithela isibhaxa endodeni. Wena phakamani umnyama wena. Wena phakamani umubi wena. Ubuso bakho advertise umubi wena. Phakamani I don't like you. Angaze nje nginothise you were dissing people too. Are you deaf? I've been telling you to stop and you're wacky. Yazi mina okhonya la. Are you rapping? Emjidi ungazohlanya la. Yazi lo mjidi uphapha kabi. Ungazoyibiza okhonya la. Awazi lutho ngama flows and the rapper. Uyazi inhlobo mangikubheka ungangesixobo. Ngathi uthelwe nange oil and ishosho. Yazi ngineshow ukuthi awugezi inhlobo. Ugcine ngci ukugisa abantu kusasekhona mina la. Ugcine ngci ukujwayela abantu. Wena mjidi udakwa kabi. Uthi njani kuma aphula. Wena mjidi ubhema kabi. Isitala sakho swag. Mina ngisifila ngisifili. Ushange flow way one. Lana sidinga sidingi. Wenza kanjani imfene yonke iphinde yona ibe umuntu. Wenza kanjani umjida wonke ashange voice embuzi. Uyangihlekisa wena. Bengicela ungibhemisa wena. Uyangihlekisa wena. Urap isicathamiya wena. Ungazobheda wena. Qhabuyele esigele wena. Yithini esikhonya la. Thina izinja ehlale khona la. Only one punchline. Ngiyakushiyela cosha cosha. Ma uzosukuma ukhulume mjida uvele ube mude. Ngifuna nawe ukhale uhambe ubatshele. Ushawe ngebanje kodwa cha. When you work, lokho ngathi sekudlulele. Ngifika ngithi ayikhale endodeni. Ngifika ngithela isibhaxa endodeni. Ngithi ayikhale endodeni. Ngithela isibhaxa endodeni.
Loku banga umsindo lana uyikhulekuti.
Nina niyabheda amaflows ayabheda. Niyajwayela niyadelela ngamakhehla layikhwehlela. Yashonabi ngasi rap looking rap idala iwhack futhi nganiphinda. Ningitshele nginiphinde bese ngikhwifa imithi lamaphici phici. April dayo umnyeka kanjani akhulume ngomntanakho. We the kings intwana nawe uyazi. Kumele siprove ivalve ke you waste 6 minutes olokhu esidlephela insango. Phinde you waste 16 weeks olokhu ethi uzoreplya. All of my verses are not weak. Ngilokhu ngibhala ngiphathe umhlaba. Mina ngishaya ama punchlines enhlaba isondo nithi aliphanje. Nina ngigugwe kabi ngigugiswa ile nsanga enibhemayo. Wena sikelela kudala sakungcwaba wena khehla. Umjidi uphikhe ufana nephepha. Mina ngamphephetho zenza impisi ngoba ufana nayo. Impisi ngiyibhubesi ndoda udlama leftovers. Ngoba ngekhe ngimsabayo lesi sibhaxa ngisekayo. Kukhona yini ogolozayo noma nje onyakazayo. Nginsizwa zilikhulu ngingedwa ndiyaqala ukuzwa. Fele kumele ngidelele awuthule ungazo diseke. Ayikakagcwali ibhedlele. Feleke ngeke ngincenge. Anibeni kancane ningiyeke. Nami-ke ke ngibahwayele. It's not enough. Mina kuthi angivele ngishawu part 2. Indoda nonke noyi-2. Cija makhala noyi-2. Mhlabe ngaphela nokubi. Nala makhala makhulu. Namakhala makhulu. Ngifika ngithele isibhaxe endodeni. Ngifika ngithi ayikhale endodeni. Ngifika ngithele isibhaxe endodeni. Ngithi ayikhale endodeni. Ngithele isibhaxe endodeni. Ngifika ngithele isibhaxe endodeni. Yine ngathi umzimba usukudakile wena. Yine ngathi usuhlala ubemile wena. Ntwana ubuso bakho bhoqokile wena. Isibhaxo freestyle
khona nalo lothi othi ake ngithi ehe yileyo manje. Hi, come on guys. Uthi ake ngithi ehe.